Ghost Beats.
Yesumbi nda nambanyo.
Hey, hey.
Kasima madede, kamuona mchumba wake. Kasima madede, kamuona mchumba wake. Kasimama, 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 kasimama.
Hey, nasimamisha ka trafiki, pia narusha mabomu na risasi. Kipago na lenga na manati, nisha tega ndoano sana vwa samaki. Domana,
domana na kopa, domana na ogopa. Kingine anofia ipo siku nta kukosa. Usije toroka, usije ropoka. Siri zangu nitunzie nje
sioni moja kanga.
Warushi, 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 warushi.
Una pozi za kitanga, we.
Warushi, 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 warushi.
Kiunoni nyingi shanga.
Warushi, 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 warushi.
Kisauti chako cha kinanda, we.
Warushi, 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 warushi.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama, 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 kasimama.
Mkisema sijali, wapiga zumari. Zenu habari, natupa mtoto sukari. Tamona kwa mbali, na imibaki mahari. Najuta mtoto wa moto fire. Mimi kwa kefala. Ni uchawi, desire, ni devil, Kioni moja kanga.
Warushi, 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 warushi.
Una pozi za kitanga, we.
Warushi, 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 warushi.
Kiunoni nyingi shanga.
Warushi, 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 warushi.
Kisauti chako cha kinanda, we.
Warushi, 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 warushi.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama, 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 kasimama.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede, kamuona mchumba wake.
Dede,
kisema sijali, kupiga sumari. Senu habari, natupa mtoto sukari. Kamuona kwa mbali, baki mahali, kajuta.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede,
kingine nofia ipo siku nta kukosa. Usije toroka, usije ropoka. Siri zangu nitunzie, nje sije toka.